safari ndefu, kuna kupanda na kushuka, na usijua nako kwenda. He baba,
kuna mda wapoteza tumaini, ukalia na Mungu na hawa wanadamu wasijalie. He baba,
kajiona nimefika mwisho, sitaweza tena, kumbe msaada wangu upo kwa Bwana.
Nitayainua macho yangu nikutazame Bwana, nijue msaada wangu unatoka wapi.
Nimejua msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu
unatoka kwako.
Msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu,
msaada wangu unatoka kwako.
Hauijui maana ya kiza, hujui nini ni ukuta, hutojua shida mpaka ikupate. Kumbe binadamu sisi tuna mwisho,
yupo Mungu asiye mwisho, Alfa na Omega, Elishadai muumba wa vyote. Sifa ni zako Bwana,
saidie ni saidie wengine, nibariki ni wabariki wengine, niinue ni wainue wengine. Sifa ni zako Bwana.
Mungu akikufanya daraja, uwavushe na wengine. Nafasi ulio nayo ya pekee, wasaidie,
yeah, yeah.
Wasaidie,
yeah, yeah.
Wasaidie wengine,
yeah, yeah.
Ili tuvuke pamoja,
yeah, yeah.
Yeah, yeah. Kufanya daraja,
yeah, yeah.
Wasaidie wengi.